galanga zijukira bwe wambita bambi zijukira bwe wamatizanga omukwano chokanga yesawa tedda mabega techachuka wenjo wenzijukira omukwano guli ndwala omukwano gweta Bimazeko bugezi era mpulira sobetwa katika sare na busazi magezi kuba mpulira ngenderera ninga empologoma enonyo mwana gwayo empuna malungu mudungu lyo mutima gwange bwezi wuna kwentyo ndi wano enjuba yange techayaka Lo wozo mukwano gweta Hey mukwano gweta Mutima gatebunda bakukowa nyo Ebida ote byenkana kana nti Yadda balungi ndagala namu mwatu Naye omuntu eyakusensera obwongo teyesonyika Omukwano ogweta
www.mp3ugandanmusic.com